denhouseambia.com.
Levito, Levito. It's more than what you see. Mama Golo kana mwajikoni. It's more than what you see. Mama Chidi kabira mwajikoni. It's more than what you see. Mama Golo kana mwajikoni. It's more than what you see. Mama Chidi kabira mwajikoni. Chazona, chima zivika paja mafuto ya kafika. Chikoni chazona, chima pezeka paja mapeshe limbo mbe. Sichima pezeka party, sichima pezeka kuwedding. Sichima pezeka kuselebration. Chifoni kata be attention, na ija concentration. Kuziwa veo funa, kuziwa veo chita, hey, hey. It's more than what you see. Mama Golo kana mwajikoni. It's more than what you see. Mama Chidi kabira mwajikoni. It's more than what you see. Mama Golo kana mwajikoni. It's more than what you see. Mama Chidi kabira mwajikoni. Mother you admire. Chima tie inspire. Mother you admire. Chima tie inspire.
Pajama vala ma windows.
Sibonse bafunika kuziba. Bilimo sebe mutita. Pedangwe ni vaja. Mtima za waziba bai. Bakaziba pe mafika. Mtima za waziba bai. Bakaziba pe mafika. Mtima za wasizi mbela muche. Chikone ni kuziba we upenda. Mtima we ukonda tenga. Mchikone ni kuziba we upenda. Mwe ukunda tenga.